isimo esivezwe kule oversight visitation njenge DA sifana nesimo esisibona kuma station amaphoyisa ezweni lonke. Sithola ukuthi kushoda ama police officer, kushoda abantu abaphenya amacala, kushoda imoto zokuthi amaphoyisa akwazi ukwenza umsebenzi wabo. Konke lokhu kuvela kulento ye centralization esibona emaphoyiseni. Sidinga ukuthi ama station commander nama cluster commander abe ne budgets futhi abe ne authority yokuthi basebenzise ama resources abo ngendlela efanele edingwa umphakathi lapho besebenza khona. Ngoba uma zonke izinqumo, uma yonke imali isetshenziswa phezulu e national, abakwazi ukuyenza ngendlela ezosiza abantu on the ground ngendlela abayidingayo. So njenge DA kade sithi we must localize amaphoyisa, kumele ama station abe equipped, abe ne capacity, abe empowered ukuthi basebenze ngendlela abayidingayo lapho bekhona.